Want to age better? Join the choir. Fe mau ke te whakalakalaka mo tolonga ange, kau lewa ki hakau hiva. Fe mau ke tolonga ange hao mo ui, mahala o kutoton lewa ke whakaukau ke kau ki hakau hiva. Koe kau hiva koe mea ia o kutoko lahi e te ki tau tolu ko tau wausia I he tau mo ui. Pe na ake hiva, pe ako hiva, pe whakapulipuli pe he sa wahu whangai whakatapu. Kak mo mea I koa, koe kau ki hakau hiva, o kos whakapapau I ahono lelei, mo ene tokoni, ki he te hoholo hifo he taimi o te motu ai. Koe mea I ha rantol, na e tau ni mawha, pe ako ene ngā ue, koe ngā ue whakaapi pe. I he ngahi tau lahi, ki mua ia pe ene whakakaukau, ke kau atu ki hakau hiva. Halakene ilo ia li liu lahi, e hoko ki ene mo ui, ne e hoko ki ai.
I was very shy. I didn't want to go anywhere. So from choir, I've done recording. I've sang in front.
Na aku mā au pito, na I kai ke ufi alo au ke hawhi tuu. Ka koe talu mehe kukau ke hiva, kua u osi re kooti, kua u osi hiva I mua he fukakai toko lahi au pito, kua u osi hiva, he kakai e lau I afe. Pe na I kai ke ulifi au ia. Koe ta ueni e fitu, pe au pehe e mei mā, mei hā, o kune sa ia au pito he momeniti kotoa pe I ene hiva.
Because we tend to, you know, keep us everything inside, and when we sing, we're more happy.
Koe uhi aku tau hange mwe koia aku mou mea I. Tak taha whakalongolongo pe o tauhi I loto e mea kotoa pe. Ka I he taimi aku tau hiva I, aku tau fie fia ange ai. Pe aku tau hiva pe mo ongo atu ho tau reo, pe aku e tau hiva aku ne whakavai vai ki tau tolu, pe aku ne whakawhihokotaki ki tau tolu, mo taha kotoa pe. Ko mei ha o ku mei he Mixed Beans Multicultural Choir, pe aku nau I Australiani I feitu o tokolahi ai e matakali ki hekehe I Logan I Queensland. Ko e kau hiva o ku whakaleleia he tokotaha hiva he kolo ko Kef Mandi, pe aku kau whakataha ma upe he hoa tātu site ko toa pe I he laipeli I Binley.
Because a lot of people, when they first come to live in Australia, come into Logan and they come into the library, they're looking for some assistance.
Kei uhi aku toko lahi e kakai I he nau fuafua hiki mai anofe Australia ni, o kuna uo mai ki Logan, pe o kuna uo mai ki library, koe nau whekumi ki hawhahinga tokoni, nau whekumi ki hawhaunga o whetu utaki, pe nau whi mao ke nau ako ke rea whapapalangi, nau whi mao ke tokoni, pe toi mahe ni ange moe kakai, pe o kuna u ilo foki a ngahi mea o kuata ke mao I he community. Aia koe lai peri na e pehe koe whakaukau lele ia ke whakatataha I mai e kakai ke nau hiva whakataha pe amokamata ha kau hiva o te fito I he feohi a matakari.
To encourage people who do come from non-English speaking backgrounds and different cultural backgrounds to come together.
Ke whakalotolahi e kakai, pe aku nā uo mai mehe ngai feitu ke he kehe, o I kai ke nā ulea whakapapalangi, pe mo ngahi anga whakafonua kehe, o nā whakatahataha mai, pe nā feitu utaki me kakai ke he kehe. Ko hono mo oni koe whainga maari eleleye ni ke he kakai o nā unofo he ni. Ai kakai e kolo, pe koe lo kolo, ke nā whainga ke whakafei loaki ke kakai fo ou o nā uhiki mai ke he kolo. Kakai fo ou o nā uhiki mai o kau ngā kau mo kinau tolu. Ai koe me mipa e kau hivaku na o mai mihi ngai feitu ke kehe o mamani.
I'm originally from Fiji and I joined the choir because I need to belong to the community and to network.
Ko au, koe kua uia aku mei fisi. Pe au kau mai ki he hiva, koe uhi na aku whi mau ia e au ke wongoi o kua kau mai ki he community pe mohe network foki. Koe toko taha e ni ta u ni mavalu ko Kenneth Sink, ko hono ta u ni mai ni aine I Australia ni. Hiri aine pāka lava he tau kuosi, pe ne pehe ke kau atu ke kau hiva, koe konga ia ene whaka ake ake mo e whaka fo ou ke te ia.
Joining this choir, I meet so many friends and knowing Australians and knowing all sorts of races, which is great.
Koe kau atu ki he hiva o ku whitau laki ai me ngahi kau ngā mea. Pea koe ilo ia kau Australia o ilo ia kakai me he ngahi matakari ki he ke he. Ai a kusā ia ke whai a whitau laki he ātakai whakasosiare o hange koe kau ki he hiva o ku mau iai. Ko Dr. Jane Southcote, koe toko taha palo ofesa me he University Monash University's Faculty of Education. I he ene whekumi na e whai ki he community, whekau aki moe mousika, me alelei whekau aki moe matakari. Nā ne whakatoka ngai ai, ai kau me mipa hiva, okunau tokoni mo toka ngai ai kau matu otua, pea okunau toki hiki mai ki he fonuani. Pea okunau ongo iai ai nau kau mai ki he community, pea okunau ki nau ongo I ai nau lia ki nā. Ko ene uhi ngā eni ki kau hiva, ai kakai whewhine si aina matu otu ange I Vikatoria ni.
For example, parents joining their children who have busy working lives in Australia and they have grandchildren here who go to...
Hange koe ni, koe mātua, aku nau whakakau mai e nau whānau. Ai aku nau whimo ikina ki nau tolu ia he nau ngā wei a Australiani. Pea aku iai ho nau whangamaka puna, pe aku nga wō ki hea ko. Koe nga uluwa ki lea, oku ihe ikai koe lea oku nga wea ki api, he taimi eni ihi. Koe kakaififine koe ni oku nga wō mai ki heni ke nga whakataha mo nau ngai family. Ka koho nau family oku nga fukufemo ikina nga tolu ia, koho no kumi o ha falukunga kakai e lava ke nga feohi, pe a ihe lea ihe nga lea. Oku nga wahe wahe ai e nga ngahi a osia, koe mea whakafiefia ia mo whakafo ofa ki he nga mea oku fai. Ka aku ikai, ka koe nao tangutu pe I api toko taha pe, o tali ki kakai ke nao foki mai ki api. Ko toko taha hiva ko Dr. Jane Southcott, o kune mahi noi ai mahu inga o sivi hiva, o ivi o hiva, ihe kulupu pe moe tokoni ki kakai ke nao toi fie fia ange ai.
There's quite a lot of interesting research that proves that singing with a group of people just actually makes you feel happier. And it offers them a...
O kui ai ngai whakatotolo lahi o kwhamoni I ai, koi hiva pe moha kulupu, pe koi falukunga kakai, o kune ai kita ke te toi fie fia ange ai, pe akune omi ai ongo, o kui ai hoto aonga. I he Mixed Beans Choir, o kua ko ia e Kef Monday, ia ai kau me mipa, ke nau hiva, ai hiva for all whaka Spanish.
A person would come along to choir and we'd say, oh, whereabouts are you from? And they might say, oh, I'm from Fiji. We'd say, oh, wow, that's great. We've never had anyone join us from Fiji.
E hau hatoko tahae ke kau hiva pe mau pehe atu. Hei, ko ha u me fe ia, ko fe fe tu uku ke nofo ai, pe nau tali mai o pehe, ko ko ha u me fisi, pe au pehe atu. Io, sai ia, o te ki ai hataha ia aku kau mai ai. Mahalo oku sai ke a ko I mai hafo I hiva me ho lea. Pe osi ange oku whakalata e ngahi tale niti mo le o whakatahata hau e kakai me hi ngahi matakari. Pe a kamata lewe me heni a ako e kau hiva, a hiva fo ou e taha I he lea fo ou. I ngai aho ni ok mau hiva he lea ke he kehe e tou noa. Na pe he mei hak o e ako e ngahi hiva, me hi ngahi fo noa ke he ok ne toi whakamasi la I ange ai hoto atamai pe mo e te whakakau kau.
I shock myself because learning to sing is different from learning to read.
O kou oho vale pe au ia I a te au. Koe uhi koe ako ke hiva mo lau I he lea ke he. Koe musika koe ni o kune toko ni au ke umanatu I he lea. Pe moe ngahi hiva ke he kehe e tou noa. I ngahi lea ke he kehe e tou noa o kumau ngawe aki. O kou oho vale pe au ia I a te au he mea ko wa o ki ai. O kou umanatu I he lea. O ikai ke utoi si o kihela I hiva. Ko te kotaha whaiva I whaihiva I fisi, ko te hiva, he ngahi rea ke heke he, ko ia osia fo o ia ke Kenneth Singh.
It was challenging because I had to learn Japanese when they said, right, this is a Japanese song and for a Fijian.
Ko pole lahi ia ko uhi na kuako ki he hiva whakasiapani. Pe nau pehe mai, sai ko hiva whakasiapani eni. Pe ki he toko taha fisi, ok sai au pito eni, pe ok mou mea ia. O kou pehe koe pole fo au enia ke e kumo ui. Pe au whakalata a hiva whakasiapani, pe me ngahi hiva he ngahi rea ke he. Aia koe hiva whaka Falanse, Latino pe Itali. Aia koe ngahi me ae nia he kai malava ia ke fai I fisi. Na pehe Kef Monday, koe hiva e lava pe ia ke whakalakalaka ki holistic well-being. Tau tau te fito ki kau tau leke leka. Aia kunau fie mao ke ki maamari e hifo, pe mokamata ke whakasi isi hifo a ngahi mea ke kehe oi mo ui.
We're very physical when we sing. Our bodies are our instrument. So I get people up and moving.
Og mau malohi au pito he taimi og mau hivai. Ko mau sino ko mau mea lea aia. Og wau tuha ke o ngau ngau e holo. Og wau fima o ke na wako ki heanga e te ngau ngau e ki fasi. Mo whakatonu ki ai. Pea mo ako ai pe ki heanga hono ngau e aki honau le o. Ke ngau e aki honau ai ngahi kupu whekau aki. Ta uano taha he tai mini na ipehe e mei ha, o kui kai ke lava ia o whakau kau pena e mei fefe ne mo ui, kana I kai ke kau I he hiva, pe aku ne ui ia ko ene mata I tofe mahu inga.
I love music, but I couldn't sing. But my conductor said, if you can talk, you can sing. So anybody can join.
O kua ofa mo sa ia he musika, ka o kui kai ke lava au o hiva, ka kua kufa hiva ngu ne pehe mai, ka pau ke lava tala noa, pe aku ke lava o hiva. O kwa tāpe ki hataha ke kau mai ki he kau hiva koe ni. Ko I ai kakai, oa te mowilifia. Mou kau mai ki he hiva, pea mou fiefia. Ko I fiefia koe ni, o osfa mo ni ia o whatatau ki he pepa na ipa ki he wanoa taha tolu, I Frontiers in Psychology.
The evidence is there. They've seen that when choir members sing together, they start to synchronize their heartbeats. They start to synchronize.
Ko whakamo o ni ia, ko nau si o ki ai, ko I taimi o whakatahataha e kau hiva o hiva, pe nau taktaha hiva he ene whaahi, pe a te whanau ai ki ho nau le o, mo nau mānawa, mo nau whetu utaki he hiva, pe te si o le vai ki community o nau whiongongoi. Ko I ai ka pau ke ilo, pe ongo iri e kina, pe au tokolahi e kakai matu utu au na wongo i pehe, pe au ke lawa ki ha hiva, ko ho alu ki hiva o kau ki ai, te ke ongo i ai aha o kau atki he community fo ou, pe te ke whetau laki ai mo hao ngahi kau ngā mea fo ou.